Mapenzi alioza na damu na hawa, na kazi kapita, baby tukazaliwa. Wazee walinena mapenzi gharama, na kama ni gharama, mimi nishakupenda. Uamka kumekuja my lover, toko wa gogoliko amewika, nikumbata nikate my lover. Kidogo hii asali nilambisha kidogo. Mani kamata motema, nashindwa kulala, nisipokuona siku moja, nashinda nikiwaza. Hata gizani mama yo,
unameremeta.
Dumbani mama yo,
unameremeta.
Hata ukidunga gala yo,
unameremeta.
Hata nywele iwe mbovu ye,
unameremeta.
Baby uko sawa, ata ukiringa ni sawa my lover. Uko shwari mama, ukiringa ni sawa my lover. Penzi lako ni tamu asali, halua,
halua.
Kama polisi ndakulinda madani, ujua,
ujua.
Oh baby, yeah, nionjeshe kidogo. Hii asali, nilambishe kidogo. Nikamata motema, nashindwa kulala, nisipokuona siku moja, nashinda nikiwaza. Hata gizani mama yo,
unameremeta.
Chumbani mama yo,
unameremeta.
Hata ukidunga gala yo,
unameremeta.
Hata nywele iwe mbovu ye,
unameremeta.